yako katika serikali. Lakini kwa masuala ya mkate ya kuongeza bei kwa bidhaa ya chakula, hapo mimi kidogo niko kando kidogo.
Kwa mkate ni makosa. Hata mimi siwezi taka tax kwa mkate. Kama mama, ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi. Ama namna gani? Sigara kwa sababu gani? Vijana wetu wamekunywa pombe, wameharibika, pombe iko cheap. Sasa hii tax ya pombe iende juu.
Viongozi wangu, nimesikia mkisema hamtapitisha finance bill kwa sababu ya mkate. Ati mkate iko na tax. Nataka niwahakikishie hakutakuwa na tax kwa mkate. So hiyo toa. Haitakuwa hiyo, andika chini. Haiwezi kuwa. Watu wanapenda mkate. Tafadhali.
Mimi nataka kuongelea ile maneno ya one man, one shilling, one vote. I want to disagree on the issue of one shilling, one man, one shilling, one vote. Because different regions have different problems. So in our region we have our own problem. In that region they have their own problem.